DJ Rashid 254, the turntable assassin. DJ Rashid 254, the turntable assassin.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, baby. Oh yeah.
Ukipata nafasi tukumbukane, nitalipa boda boda, achana mwendo kasi usijivane bane. Aha, ewe binti maringo, sijui wanisikia, pendo lako nicheze bingo, wenda nikajishindia. Mwezako bado nko singo, pendo limenichachia. Uwezuka niwe tingo, nyoyo iwe abiria. Nafsi unainyongonyeza, sila moyo shambulio, nifanye chipsi chombeza, yapo mionje onje mwenzio, penzi linanilegeza.
Sono na sono na,
eti linu tapata nafasi.
Sono na sono na,
oh baby oyo, nambie basi.
Sono na sono na,
nasinyonge, naishi kwa wasi wasi.
Sono na sono na,
beba wangu moyo mwepesi kakarakasi.
Sono na sono na.
Yo yo wanangu inakuwa yu wa Prince Pins Lucky. Na chila una baddest DJ, the DJ Rashid 254, the turntable assassin.
Mwaga wino wakaramu ya penzi langu, chimba shimo unizike kabla ya siku yangu. Hakuna sejua matatizo ya moyo ukipenda, unanifanya mwana sesere kunichezesha. Mimu woka machosoni, sije shikwa na kwikwi kima sihara. Sema niandae vi popcorn, unyonye na vipipi vya duara. Nafsi unainyongonyeza, na hisi la moyo shambulio, nifanye chipsi chombeza, japo unionje onje mwenzio, penzi linanilegeza.
Sono na sono na,
eti lini utapata nafasi.
Sono na sono na,
oh baby oyo, nambie basi.
Sono
na sono na, marhaba, marhaba habibi, tunda goma mangala kupachua. Mahaba, mahaba ya nzidi, kindi muchanga cha kuchachua.
Turntable assassin MCL, DJ Rashid.
Zamu zaituni, tundala peponi nalila. Gemu ya sakafuni, tunadundisha na kipira. Napewa penzi sabuni, inalo ntakasa madhira. Unitahani hayuni, mkali watatu bila.
Bila
upepo wa pwani umenipeleka bara, niongoze usukani kwenye penzi barabara. Wakati wa kutamba
ashua, hey. Ashu ashu ashua,
onge baby jisongondo, hey.
Ashua, hey. Ashu ashu, hey. Ashu
na roza usi wa ume.
Ashua ashu ashu ashua,
lo 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 lo.
Ashua, hey. Ashu ashu, hey. Ashua,
hey. Ashua. Tuachome mapaka shume.
Kweli mambo mazuri hayataki haraka, haraka. Kwa dua nimesubiri, nimepewa nilichotaka, nilichotaka. Penzi nina linogesha, nampa mchichale, nono vya kunenepesha, sambusa ya nyama tele, kisha na mchangamsha, na mcheze ya segere, mwale kujinenge musha, ukuna piga kelele. Upepo apwani umenipeleka bara, wewe wangu usukani kwenye penzi barabara. Wakati wako tamba
ashua, ashua, ashua,
onge baby nishongo ndoe.
Ashua, 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 ashua,
na roza usi wa ume.
Ashua,
roza usi wa ume.
Ashua,
lo 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 lo. lololo.
Ashu ame, ashu ashu.
Wakikuliza mbona uonekani,
tunacheza solo na zumarina.
Kuingiza kete shimoni,
tunacheza solo na zumarina.
Mnakopa kopa kwa malavi davi,
tunacheza solo na zumarina.
Chaza karata murambishwa mavi,
tunacheza solo na zumarina.
Sasa unanuna nini? Haunazani hata mimi napenda. Nishajichoka na mimi, boga za majani kila siku mlenda. Siko juu, siko chini, niko nusu sado. Sio wa kumi, si sabini, ngoma ngumu bado. Kama ibada na swali sana, usiku wa manane. Tena nafunga na suna, mambo bado, bado mwana wane. Naona yanazidi kuvuma. Nikirudi na asira, asira. Nizoe mambo magumu bado bila, bila. Niombe. Nikirudi na asira, asira. Nizoe mambo magumu bado bila, bila. Niombe.
Haijakasa.
Nivumilie, ipo siku tutapata.
Haijakasa.
Shida na dhiki zitakwisha baby.
Halijakasa.
Uchana kope mekapu utapaka.
Halijakasa.
Tutabadili mboga kuku kwa manyama. Chote ya kuni kipenzi changu, asubuhi tumboli kikuminginya. Pokea kidogo changu, tunywe chai na mkate wa kumimina. Akili kichoka, riski kikosa, najua kwako ntajiri waza. Kama makosa nivute chumbani, kununa nuna unajilemaza. Ustamilivu, muna wachache mno. Jua shita rafiki wa mbivu, baada ya dhiki mavuno. Kila jema lina maumivu, na kwenye waliomo tumo. Ya Rabbi salama, tupe tulivu, penzi lisifike kikomo. Yeah, kirudi na asira, asira. Nizoe mambo magumu bado bila, bila. Niombe. Kirudi na asira, asira. Nizoe mambo magumu bado bila, bila. Niombe. Kanipa nilichomomba, mashallah, raha. Na wala sishiruki kuba tulimenisomba. Nala nala la jamani, raha. Takulinda kwa kunuti, nitapigana jihadi. Pendo liwe madhubuti, wasingie waganga. Wapambe fiburu shuti, wape chai kwenye jagi. Yetu tamu biskuti, wasitie mchanga. Penzi letu basi kelika bomba la mbele. Pia unipige mabuzu, ni wachome kweli kweli wenye viherehere. Pia wakome asoa usu. Bebe zima feni, bebe. Nimeleta kipepe honi pepe. Leo zima feni, bebe. Nimeleta kipepe honi pepe. Zima kio yose, bebe. Nimeleta kipepe honi pepe. Zima feni, bebe. Nimeleta kipepe honi pepe.
DJ Rashid, the timetable assassin. Hala, unzuri. 0759491567.
Tuongea fugu fugu, maji ya baridi siyawezi. Si unanijua na ugonjwa kutetemeka. Nisugue sugu sugu, ongeza zaidi kunyenzi. Kunenge mua kwa ngonja pita njopeka. Fanya nzidi kupeni, niwe wapeke yako daima. Iwe bigwa mwaduse, shamba langu lako nalima. Huba tufunge ngenge, tuwapena viapo karma. Ili wakupiga denge, tamupendo asitie sumu. Benzi letu basi kelika bomba la mbele. Tia, ulipige mabuzu. Liwachome kweli kweli wenye viherehere. Tia, wakome ya soa usu.
Bebe zima fe, nimeleta kipepe, oh ni pepe. Bebe zima fe, nimeleta kipepe, oh ni pepe.
You are Prince Lucky, na chill out the baddest DJ, VDJ Rashid 254, the turntable assassin, Miss Kali. I'll see you.
Yeah, this is Sober Forever, and I'm chilling out with the turntable assassin himself, DJ Rashid.
Salamu ulizonitumia zimenifikia, nipo salama ta usijali. Nalishwa vitamu vinono na jilia, biriani angamia, penzi twadalika napo kidali. Nimekusahau nakumbuka tula kojina kidogo angalau. Beho wa mizizi soku katashina. Penzi wakapanda dao. Mjini baba pesa fitina. Nime ukani thara Vicenti haba mfuko mechina. Nando uwezo wangu likuishia. Ninge kupa nini tena. Kula yangu ya kukapasia.
Kumeza ukatema.
Misi na gari.
Ninge kupa nini tena.
Selector, and if you don't know, this is Ramsa from Life and Records. And I'm still here, baby, and I'm a power VDJ Rashid, the turntable assassin.
Dani masham sham, mtoto kani kabiri. Hadina kam kam, uminambili alfajiri. Nani shambesha nyota, chochake kikubwa cha mapenzi. Kanjaza kanchota, kanshika pabaya. Nakutadhalisha, simu za usiku pungu. Unahatarisha penzi langu moto kunguza. Nisha kusahau na kumbuka tula kojina. Kidogo angalau mbeho wa mizizi soku katashina. Penzi wakapanda dao. Mjini baba pesa fitina. Nime ukani thara Vicenti haba mfuko mechina. Nando uwezo wangu likuishia.
Ninge kupa nini tena.
Kula yangu ya kukapasia.
Kumeza ukatema.
Misi na gari.
Ninge kupa nini tena. Kukumeza ukatema.
Naishi naisha, hata sura inakosa nuru. Napukutika, nyonge mwoga mikunguru. Namlidhisha, na wa mwisho kwenye msururu. penzi la kujificha mbele za watu waliko huru zilikashiba mwanga ndani nje giza kanipa ratiba tamu yangu kila Jumapili moyo ni mwiba na hema kwa shida penzi msiba lina niliza mimi siku nikifa nizikwe na picha yake yeye kutana na yeye ah, siku nikifa nizikwe na picha yake na imani uko tutakuwa wenyewe
DJ Rashi, the turntable assassin. Caller 0759-491567.
Ona mawingu yamepambwa kwa rangi nzuri. Sio mimi wala wewe, ni Mungu mwenyewe. Akaumba jua na mbingu na mapenzi kama kivuli. Tujifiche mimi na wewe. Sambona unaniacha mwenyewe. Wahenga walisha sema kipewa kilema unapewa na mwendo. Ila kwangu sinema yani sisi mizifumu wa tembo. Oho chanda chema limebaki neno hakuna matendo. Nibolenga nimetema moyo umekosa malengo mama ah, ah, ah. Siku nikifa nizikwe na picha yake yeye kutana na ye
Baba
Baba kwa Biblia nashika na masafu na mbingu dunia kakiba kulifunua moyo wa fura sura za mafedhuli nyeusifi zimewafura wasome kwanza puyo Galatia hawashindi kudura ili penzi tanuli wakivamia litawavulula hani kuna nazi nini kamwetui tule walimbazi
yetu mapacho pacho
kisha tuanze kazi usiku kwa asubuhi walitumwa geradhi
mambo ya soko soko
penzi sarafu ina pande mbili
shilingi ya mara mara
mwenge wewe bichwa mie
shilingi ya mara
kidore tu tualingishie
shilingi ya mara mara
doli doli Samuela
shilingi ya mara
why you the Messiah nobody do yeah, you there, nobody there. Take over my whole space. Rock my white shirt. Oh, dance, yeah, shaka. Anything for you, I shaka. Sometimes the body might be too lazy. But when you call me, I go visit. I'ma talk to the watcher. Shaking watcher. Sometimes the pocket may be too low. But when you call me, I go still show.
My love for you. You go pay me a gun. Cause I love you, and I want to give you all my love. If you argue, shall you tell me long? Tell me long. Zetu za ulimi zikikutana asali bonyea chini chaga makamata yale leo tule nini miogo ya koko kwa kachumbali tunanjua gamini
kitanda ni kwa hoda. Kama umeniroga, mganga wako fundi mama, ameniweza.
Nilichomeza mi, sijatema.
Chumvi kwa kikopa, wali maini ndizi nyama. Umenilegeza,
ukinigusa tu na tete.
Nishuka kifuani baby, naomba nipate supu ya nyama laini kama mapupu. Yale ya gizani baby, nje tusiyaruhusu. Kwa majirani wa Mbeya wakina lufufu. Inzi wangu kidonda ni ngongozo shukitoke, ukisi na choka piga filimbi. Oh, unikamate kama na yumba shika ngingingi. Wache fukwe mate, maembe mabichi wape mbilimbi. Utamu wangu mimi, waujua wewe. Benzi tubane na pini, iwe siri yetu wenyewe. Muhindi wa kusini, mwenye mapenzi tele. Kibiti hakuna madini, tukawinda tetele. Nishuka kifuani baby, naomba nipate supu ya nyama laini kama mapupu. Yale ya gizani baby, nje tusiyaruhusu. Kwa majirani wa Mbeya wa
Swali susa na kula, fanya wainama kisha rotate. Tuwa kunjishe na sura. Leo shimo limetema, meshinda beti.
Shinda beti.
Tuwa onyeshe sinema wakina feti. Asajo, nejo,
I like it.
Wena tancho godo,
I like it.
Najinkolo jipologo,
I like it.
Kwa unola soto jo,
I like it.
Baby jo jo jo,
I like it.
Ajinkolo jipologo,
I like it.
Kikupa jo godo,
I like it.
Unola soto jo,
I like it.
Oya jibebebe, asa jibebebe. Ehu jibebebe, si ujibebebe.
Nataka kwenye pachu pachu
pachu pachu.
Kitandani mwendo kwachu kwachu
kwachu kwachu.
Nitanganye waone niwe fiatu fiatu
fiatu fiatu.
Hili penzi walikome washakunaku
shakunaku.
Hey, baby sangororo kerewa naija
soko soko
numboro walewa aija
roko noko.
Mikwako shote atakila leo vimba
vimba.
Ukuchekeshe kama wakila mkude simba.
Asajo nejo,
I like it.
Wena tancho godo,
I like it.
Ajinkolo jikolo,
I like it.
Kwa unola soto jo,
I like it.
Baby jo jo jo,
I like it.
Ajinkolo jikolo,
I like it.
Kikupa jo godo,
I like it.
Unola soto jo,
I like it.
Oh ya jibebebe, asa jibebebe. Ehu jibebebe, si ujibebebe. Oya jibebebe, asa jibebebe. Ehu jibebebe, si ujibebebe.
Oh dale, nipe chuzi la joku joku ninywe bakulizima. Ole, mushedede mutu kutuazame kwenye kisima. Ole, Fatumawe, Kishtobe
mwite Aisha miundoe.
Alivyo nyonde nyonde kama kobe.
Nimshindue na miundoe.
Kwenye koka kabana kukumwanana kwa kugandana. Nimufake banana kwa inadana tukikandana. Baby papasa kichwa jusi kafiri. Nisafisha mtaro na univyo jazo nyuma fungu mbiri. Nyanyasa masa
kisharo
ejo.
Wena dancho godo. Ajinkolo jikolo. Ono la soto jo. Baby jo jo jo. Ajinkolo jikolo. Kikupa jo godo. Ono la soto jo.
Asa jive be be. Emu jive be be. Si o jive be be. Oya jive be be. Asa jive be be.
It's the kids, baby.
As zombie, you know you gotta do this, yeah. Now, show me a quarantine. Quarantine.
Okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine?
Ooh.
Quarantine.
Okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left. To the right.
Where?
1, 2, 3, 4, then 5.
Okay.
Nay, nay. Hey, that's right.
Where?
Do the wacko jacko, now slide. Now show me quarantine.
Hey.
Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine?
Ooh.
Quarantine.
Okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right.
Where?
1, 2, 3, 4, then 5.
Okay.
Nay, nay. That's right.
Where?
Do the wacko jacko, now slide.
Woo. 1 clap, 2 claps. Shingo, fanya unaitupa. Inama, inoka. Kiuno, kama unakisusa. Sometimes naboeka. Nanuna nacheka. Weekend ni vibweka.
Mitungi tunapomeka.
Okay, stop. Take a selfie. Insta, Snapchat, kote posti. And then drop. Kicho cozy. Ringa, ukomeshe mabitozi. And then run. Run, run, run. Halafu time. Turn, 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 turn the G. G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-
your neck. Now round and round and wait.
Iconic Entertainment giving you the best entertainment DJs. You're killing them small. From our house to your house, you're listening to the international DJ, Rashid, the hitman in Gracia, of the power DJ Rashid. Locked on real house music on the morning house blend. Please put your hands together and welcome to the stage.
Anastahili sifa chumba kizima chanukia uturi kajifisha vidore nasimamia ukingoni nafikishwa nani posha mwili kwa maji ya madafu
yendo kocha nana nifunza kucheza rafu
anichua tumbo langiri kwa mafuta ya karafu Majabu, majabu, penzi lake la ajabu Majabu, majabu, mahaba yake ajabu Majabu, majabu, penzi lake la ajabu Majabu, majabu, mahaba yake ajabu Kifua nyuni paka harua, mikono tende anazichambua Anilamba Kitandani humwaga maua, mingine hata chembe siku anajua, antoa ushamba. Oh, nanitake nini kwake, nyombe sipewe. Iwe pemba machake chake, chagwe mwenyewe. Kanipa pombe roho yake, ninywe nilewe. Mambo shagani mwake mwake, mangaka mzewe. Libandike penzi kama gazeti walisome tuadabishe sangara shombo vipweti tuamome nikila nilishe chapati za alizeti ninone
tuwafungishe midomo uzi simenti tuwashone. Nani kosha mwili kwa maji ya madafu?
Yendo kocha, nani funza kucheza rafu?
Anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka, ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ajabu. Kasoko, mwenye sauti nyororo.
Iconic entertainment.
Mususu, ya sorondomboro. Na bando letu la buku, kwa beluzi paka tumoro. Mambo iko huku, penzi twalila kwa soro. Anipelekesha, msobe msobe, kama fuso la panda mlima. Na nilivyo fundi kuchelewesha, kobe kobe, simpidu siko nzima nzima. Mkoroge sumu mune kwenye vijiba vya roo, yata watoka mapunye mume kwa shako. Tena wavimbe na wanune ishakuwa yako. Itafune hii mumunye ifike kunako. Oh baby, kushika diuno tam, kikuchumchum tam, nikikukumbatia tam, kolea enzi letu baby tam, yani paka kisogoni tam, tararara tam, tam, kolea baby. Tufanye wazi wazi watu one, picha weka dipi na makopa kopa kapsheni. Baby, walokosa kazi wanongoni, wapandisha vipi, wapumue kwa oksijeni. Wambie vimberumberu sio penzi la mashaka, tushasoma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka. Wambie mimi beberu sijogola pasaka, wanajisumbua kukunjani tawatazeka haraka. Stili waya ananisugua
kwa mabovu,
anaga mbaya la zizi
shombovu,
tena fundi mwaya kazi anaijua.
My love, love
haijawahi kupwaya, yani kithi. Mkoroge sumu mune kwenye vijiba vya roo, yata watoka mapunye mumwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune ishakuwa yako. Itafune hii mumunye ifike kunako. Na mosoka ni tena sababu ya kusimama kimaso maso. Mungu kweli wa ajabu kanionyesha kwa yangu macho. Juku wa sambu swabu, mini baki na dhambi zako. Unishikisha adabu, mida ya kulala nitokwe jasho. Misijui kupigana, mwili wangu wa mapenzi dia. Tusipende kugomana, mimwepesi kulia lia. Si kujibana bana, raha ya penzi kujiachia. Wako mauto timama, nimekufa nimejifia. Na alambisha asali kwenye mzinga wa nyuki, tamu ni hatari. Na alambisha asali nachezeshwa buzuki, bidu chali chali. Nimempata, nimempata mtaalamu, nimempata, nimempata mtaalamu, nimempata, nimempata mtaalamu, nimempata, nimempata mtaalamu, nimempata.
Yo, pull it again. Yeah, this is Sober Forever and I'm chilling out with the turntable assassin himself, DJ Rashid. Get him again.
Tanzania wa halali, ila chembe chembe za India. Mungu
Nataka ninyima ufahari, ila kwa huba najisifia. Sito kuhonga magari, ila mahaba utasazia. Penzi kachumbani kwa ugali, na pilipili ya kusagia. Nikuite nani, majina yote nishamaliza. Wangu wa hubani, umeweza kunituliza.
Shout out to my real fans and professional DJs. Middle finger up to you haters. Aha! Bow down for a real gangster.
DJ Rashid 254, the turntable assassin. DJ Rashid 254, the turntable assassin.
Mina wepaka kiyama, tuombe uzima. Waroke kwa kuchutama, na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya, habisi fitina. Wapike mabilinganya, situtoke dina. Nalegea, ukintazama yako macho. Yako macho Nalegea, ikigusana yangu na yako. Yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kwa michezo ya chumbani, hodari.
Hodari wa mapenzi.
Tundu kitandani, hodari.
Hodari wa mapenzi.
Katoto Nyakanga kamemzidi somo na kumbwi. Chumbani kiranga kinaishaga komo kirungi. Nisakata makirikiri, kuniwashaka pilipiri. Fundi haswa amekithiri, kunipa nilewe. Kwasa kwasa ndani bingiri, sakukata saga kajiri. Nani haswa unafikiri, kama sio wewe. Nichezeshe kidaru sosi kwa manane. Fanga, nikande kipanda uso tufunikane. Tanga, nipitishe boda la uko tukakutane. Tanga, siepini wao puto wasijichanganye watapasuka. Nalegea, ukintazama yako macho. Yako macho Nalegea, ikigusana yangu na yako. Yangu na yako. Katote hola. Asa komesha dengu, dengu, baby dengu. Dengu, dengu, baby dengu.
Acha chesanga, unavyo baby. Unavyo nyoma, niwaonyeshe.
Kanifondala migu, anataka nipite peku. Kundu chinju, anifikishe kwetu.
Mako
kani, kila nikitaka kwenye line. Bila bila, shuwaini. Kwake nimelewa kama waini, tila lila.
Yesi simizi na migegedu, tunagegedu wana.
Nilivyo sina chisi, tajiri wa mbegu na mwonga na mwana. Baba mdenge mama mzalamu, unolake la kurithi. Kafunga tenge mwali chakaramu, shetani mwana ibirisi.
Kipu, yeah. Uchungu, mwana nyuma umejaza kishundundu. Kwenye zipu, kuna kirungu,
kirungu.
Usikamate utawaita wazungu, hey. Babu mkuna nazi, kachuta makishi nani, na msuli wake uko wazi. Mambo yote hadharani,
ogogo ogogo. Mtoto anadaka kulikipa dunyani,
wabeta
tena kikata na
ikisa.
Acha mchesa unavyo baby, unavyo yoga
baby,
I'm yes,
baby,
unavyo yoka, ewa unyeshe.
Asa komesha dengu, dengu, baby dengu, dengu, ringa dengu, dengu, deka dengu, dengu wanopone.
Kanifondala migu, anataka nipite peku, kundu chinyu, anifikishe kwetu.
Murada kitumbua roto ya embe kibanda
kibanda
odari kunengua miuno ya ushubwada
ushubwada
nyuma kalisa sambua kafungasha midabwada anavyotafuna mua kakibogoyo dada.
Katoto kama inainika mwana kukapandizi banana na kapeleka kwa mama
mama mama Dangote
kama kuku tokimizana kanaibuka kanazama kamoli kana balana lana lana lana
kazote
apa mtoto anadaka ulikipa dunyani na
wabeta
tena kikata.
Acha niseme, niseme, dozi meningia. Baby, jeteme, jeteme. Hapo hapo shikilia, mwaego ndopenye, ndopenye. Oja subiria, baby, niheme, niheme. Derevo wa moyo wangu, usinipeleke puta puta.
Puta.
Taratibu mwezangu, penzi njia ya nye matuta.
Tuta.
Amepinga, nimepinga, penzi ya mwezi futa.
Futa.
Nakula kwa raha zangu, nyama mpaka fupa.
Fupa.
Kisura cha upore kama mama yangu.
Talala.
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu.
Talala.
Ubatuli soso mole chuzi kwa matandu.
Talala.
Nile bungo kwa kidone mambo chambu changu. Baby you make me.
Aye. Aye. You make me fall in love. Aye, aye, aye.
And I go tell my mama.
Aye, aye, aye.
You make me fall in love.
Aye, aye, aye.
Be DJ Rashid, the turntable assassin. Hala on 0759-491567.
Pole dear ex, mwezako nipo salama, eh, salama. Mambo ya mastresi, nisha sahau hizo zama, eh, hizo zama. Aku sizeki, nadekezo kazani mwana, eh, mwana. Tena mchoyo akiombeki, pendo sola kugawana, eh, gawana. Penzi sila kudoko, adoko,
odoko.
Nakula kwa kunyofo, anyofo,
onyofo.
Kama embe nalipopo, apopo,
popo.
Uku tunajifoto, apoto,
popo.
Kisura cha upore kama mama yangu.
Talala.
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu.
Talala.
Ubatuli soso mole chuzi kwa matandu.
Talala.
Nile bungo kwa kidone mambo chambu chambu. Baby you make me.
Aye, aye, aye.
You make me fall in love.
Aye, aye.
And I go tell my mama.
Aye, aye, aye.
You make me fall in love.
Aye, aye.
DJ Rashi 254, the timetable assassin. DJ
Rashid 254, the Timetable Assassin.
Kuliko kupenda
dada,
tena una sifa ya kuogopwa kama jifenda
dada,
umeua wengi ila kwangu umedunda akomae, sitake nizikwe na kilo mbili kwenye mfuko mamae, sitake familia ilie kwa sababu yako dada, ananitegemea mama aae, nikifa atalia sana katika familia na mimi ni baba, japo baba yupo, nikija kufa ufa nani ataziba, hebu kwenda zako. Ananitegemea mama aae, nikifa atalia sana aae.
Kukua kizungu chinja jana tabu, kukua kizungu
chinja jana tabu. Ebuni ache, ebuni ache. Unapita na dumu la petroli. Ebuni ache, ebuni ache, ebuni ache. Unapita na dumu la petroli. Ebuni ache. Kuna Rambo, minamua. Ni ujinga ujinga tu, ni uchanyua. Kuna Rambo, minamua. Ni ujinga ujinga tu, ni ujaniua.
Unakicha, mina kuitaga we mwenda wazimu. Nimepata habari mwili wako umeujaza sumu. Unangangangana, unataka mimi unipa utamu. Umekosa singeli, ngoma ya kucheza kuna nena kaichezi. Segere, segere mama, segere, segere yo, segere, segere mama.
Ametuma shoga zake waje kunambia roi na muma kidudu penzi kinamsungua siri imevuma lemenyu na wengi wanalipakua hana huruma kalitoa wapi aje kuniua nilikuwa siasa katoa nikagawanya nikajua unadangaza
wemba we
nusu dengu nusu dona wengi wao unawachanganya mama jini wewe kitana
una haya we
mimi si saizi yako
nitakupole mwenta bule
tafuta taipu yako
waikana mimi wakirungule
mimi si saizi yako
nitakupole mwenta bule
tafuta taipu yako
waikana mimi wakirungule
unataka kunipepelusha we kimbunga uniwezi ngo kina chako cha maji marefu kuogelea sikiwezi no unashinda kuinda venye kung'aga masizi uvitaki no unang'ang'ana kama lumba kwenye wili wangu wenenda zako ye
na ushindwe shindwe uniache mi mwana wa mwezio kwetu no jembe jembe ukivunja pini ni kilio na ushindwe shindwe uniache mi mwana wa mwezio kwetu no jembe jembe ukivunja pini ni kilio
nina kuitaga we mwenda wazimu. Nimepata habari mwili wako umeujaza sumu. Unangangangana, unataka miku nipa utamu. Umekosa singeri, ngoma ya kucheza kuna nena kaichezi. Segere, segere mama, segere, segere yo, segere, segere mama.
Moto, tandika jamvi na janyumbani
Brazil.
Nimekuletea zawadi kijora cha mkopo futala nazi ujipare hani na viji sabuni vya magadi nguru simtoe chumvi ndio ratha yake muunge tunipe na chuzi na nyama yake kula ya mbuzi ni kamba yake ye kingamuzi ni dishi lake. Fungeni maturubai wala mtu bishida ndo kwanza tunajidai kama afisa wanida
tena dakitari nimekuja na tiba sindano
leta nchomeke
na kivinda mwali napita kwenye mabano
leta nchomeke
niponga ngari tayari kwa mapambano
leta nchomeke
chanya kangu sasa leo mambo msuguano
leta nchomeke tamba tamba
nakupa wanja tamba
tamba tamba
warusha warushike roho zao
tamba tamba
wasokujua wakujue leo
tamba tamba
tamba mama lao nitalinda benki kwa rungu niaminie taka langu mwana ufungu na inamamie wavunje nazi na nyungu wajifushie umwa yangu watulinde Mungu yasitufikie nilisha kubwa na tsunami na mapenzi nikalia na amani kwako sasa penzi sila unyang'anyi peke yangu najilia na shiba na kusasa
Nika TV kangu kana waka kuzima.
Nikupe
na kasimu kangu japo kamchina.
Nikupe
shika na moyo wangu nenda nao mazima.
Nikupe
tuzaliwe Maka tufie Madina.
Nikupe
fungeni maturubai
kesho kisema
wala mtu bishida
kesho kisema
ndo kwanza tunajidai
kesho kisema
kama afisa wanida.
Tena na gitari nimekuja na tiba sindani.
Leta nchomeke
na kibinda mwani napita kwenye mabano.
Leta nchomeke
nibonga ngari tayari kwa mapambano.
Leta nchomeke
chanya kangu sasa leo mambo msuguano.
Leta nchomeke tamba tamba
nakupa wanja tamba
tamba tamba
waruja warushike rusa
tamba
wasokujua wakujue leo.
Tumbo moja, wena mimi ya tunaga uharamu. Basi punguza uoga, nitakupa mapenzi matamu tamu. Napendaga namba moja, biripiri ya washa lakini tamu. Tunapoza gana soda.
Nitamshawishi mama, ampende sana babako. Zito kuchezea chezea, mdogo mdogo utazoe.
Upiga selfie selfie kila siku wazina maana. Nitadondosha sima kusuri tonekane ya tunamana. Upiga selfie selfie kila siku wazina maana. Nitadondosha sima kusuri tonekane ya tunamana. Yuruba ilitandikie na mshamu simamie. We mtoto wa baba Yuruba ilitandikie na mshamu simamie. We mtoto wa baba
mama we, tupate toto furani, we fiti kari fiti mama we, mama.
DJ Rashid 254, the turntable assassin. DJ Rashid 254, the turntable assassin. Kiki
shamba kidogo, na kilimaga mwenyewe. Wacha walete zogo, watajijua wenyewe. Ma, mwenye komba kai foleni na mwenye komba kai chini. Lazima funge kibwebwe atambe aonyeshe mwembwe. Mwenye bomba kai foleni na mwenye ngoma kai chini. Lazima funge kibwebwe atambe aonyeshe mwembwe. Kama jeshi kitambo, mwasemaje mugambo. Mimi bwana mipango, sizifate zangu nyayo. Kama jeshi kitambo, wasemaje mugambo. Mimi bwana mipango, sizifate zangu nyayo.
Mwanzo alisema misifanani na wewe, wakatupa na majina, we kunguru na mimwewe. Sasa siku zinapita, tunapenda na wenyewe. Sasa siku zinapita, tumeshiba na wenyewe. We na mimi kwani, kama mvuli na mvue. Nisitiri mami, kune nisije kuroe. Sicha siri ngani, wale wasije kujue. Wenye roza kwa nini, tukia zitatua.
Wana pachu pachu, benzile tona kwa chupa chupani. Wana pachu pachu, benzile tona kwa chupa chupani. Wana pachu pachu, benzile tona kwa chupa chupani.
Waka kukuche, kukuche, kukuche. Mapenzi yangu kuonyesha kwako paka kukuche. Lada nizikwe, nizikwe, nizikwe. Mapenzi yangu kusimama kwako lada nizikwe. Paka kukuche, kukuche, kukuche. Mapenzi yangu kuonyesha kwako paka kukuche. Lada nizikwe, nizikwe, nizikwe. Mapenzi yangu kusimama kwako lada nizikwe.
Oma baby nisambaziera, nisambaziera, nisambaziera. Kwenye penzi mama niwe kijani.
Nisambaziera, nisambaziera, nisambaziera. Nipagawe mama niwe kijani. Nisambaziera, nisambaziera, nisambaziera. Kwenye penzi mama niwe kijani. Nisambaziera, nisambaziera, nisambaziera. Nipagawe mama niwe kijani. Nisambaziera, nisambaziera.
Follow me on all social media platforms at VDJ Rashid 254.
Unanikumbuka kama jina langu.